les wuro gezap mailale tawango ele commune mo zermu département mo miriam do wonto suka umatore bundo godo biyetedo ibrahim mansour mo dubi noga e jene woni wada gurna mudum gundan ande hebay namana wakati mo nanguno nyawdu yoje ko warno le wuro mabbe
tumuna yarante
elu commune pamdino miden micito ko wi'a nimbe gon mayi amma min tawa kander mabbe gam sabu goji amin na yeso illa ko mi do wodi duubi joyi mi yata hunde fuy
on hakki koyaji
o suka bundo ni o hoji wadde gollal latingal wana gollal bundo ko andano non ka wonno nildugol ko wete credit e portable uji
ma nyamu ke jinaati
maw min nanta no kala neddo mo yata ma jangai de ana alla no sabani dum mo erno fu na garbin sabe majjun wadi ko ekiti min gal gollal temi wawude nildol cede wana bale wuro do fezender nibbe no nodda kan lilde de credit mido andi lambaji mabbe gan idi tawale telephone
dama atiyeji
ibrahim mansour oni abada o jangay l'école kanon gollangal wono wadangal endan on warangal no wodir sabu warobe to makko be edu weli dum en no holi mo du sanne
wuri ibrahim dama
to ibrahim garami wadde shap shap de gesse ngommi nale jahangal tawami illungan no momi bippe ko faami minno do no dikan o lildan kan tan mi hebi dai e makko gacce fayde allah wato
ba ta san matsala ba
ibrahim kullum ma shi
ibrahim kan wadan tamin shap shap wakati fu fayde tawaka don da no dimo shap shap on no waran sanga remu e le wakati kando
dede ke tawako
du makko lase jenay ibrahim makka o endan o dewli o mo waddu ko na bibbe joyom